A fresh kid Uganda, Badman Records. Mazima, mazima, fresh. One, bera kumula mwa siva kumula mwa. Two, ndimu katuli chatari mba biyankola. Three, talata yadala kuveri mchika. Lego great, jikuwe fetuba webika. Jikuwe toba ganya kufuruma. Mazima, best dancer, please wine for me. Mazima, DJ run the tune again. DJ, non-stop. Special quality, abagalo kuko pa muli kula quality, eno se sedge, temu kapa kuliko security. Jikuwe toba ganya kufuruma,
mazima.
Best dancer, please wine for me,
mazima.
DJ run the tune again, DJ non-stop, please wine for me. Jikuwe toba ganya kufuruma,
mazima.
Best dancer, please wine for me,
mazima.
DJ run the tune again, DJ non-stop, please wine for me. No pita ya zari wa muchibi that the writer, wembaga ndanyo Luganda taya gala wa mpita. Kabimbo tayo mamusumbu imbera mita. One drop dida jikuwe boy ingeri beta. Tuka mchifone zini sawa dadili. Fresh kidi babu wemba kui santoli. Beleza kumazi nyomu wali kubali. Jali kabutali saka tewe teka mabali. Janja waza, janja waza. Sinanga warumiawa na watagaliza. Obulamu manyamona waku waguza beta nuo. Ya kubulamu boy itewekoza. Jikuwe toba ganya kufuruma.
Mazima.
Best dancer please wine for me.
Mazima.
DJ run the tune. Non-stop, please wine for me. Jikuwe toba ganya kufuruma.
Mazima.
Best dancer, please wine for me.
Mazima.
DJ run the tune again. DJ, non-stop, please wine for me. Sensitization impambia nationi. Nega munana singa kuta tensioni. Kubera waka vyanti yeye diyo missioni. Mujiji mutogo guva chinya mwana sessioni. Tuka mchifone zini saba dadili. Fresh kidi babu weba kubi santori. Pereza kumazi nyomu wali kubali. Ntari kabu tari saka tebe teka mabu. Siva kumula mwa. Ndimu katuli chatari mba biyankola. Talata yadala kuveri mchika. Lego great jikuwe fetuba webika.